mengine yasemeki mana kuna muda wanalilia kandani. Yanajifanya hajui hauni au ndo nachukulia matani. Mana shatumaga sana focha sijui anampigia kandani. Bora hata shingo haya maji yamenifika poani. Nimekosa chani nate au wachuma moyo wake. Ambia nampenda na nijibu asante. Nimekosa chani nate au wachuma moyo wake. Mwambia nampenda na nijibu asante. I wish you know how I feel. You blow my mind. Mwili unaupa joto kweli umenikamata. Because I love is you. I love is you. Cause I love is you. I love is you. Because I love is you. I love is you. Cause I love is you. I love is you. Mm-hmm. Mm-hmm. Jimeki meki hata kwa kukopa Adoko mbali au tatizo nyota. Meukunja kunja moyo meusokota. Ila kwa mapenzi bado na jikokota. Oh no 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 no. I am a mivo I wish you one. Niurumie Mubari shikosa basi atatone. Nimekusa chani nate wachuma moyo wake. Mwambia nampenda na nijibu asante. Oh na na nimekusa chani nate au wachuma moyo wake. Mwambia nampenda na nijibu asante. Oh na 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 I wish you know how I feel. You blow my mind. Mwili unaupa joto kweli umenikamata. Because I love is you. I love is you. Cause I love is you. I love is you. Because I love is you. I love is you. Cause I love is you. Sana gita ndizi mzuzu inapita. You know but you know sister.